kusanga omulungi n'omubuuza mukwano muke nkusange olwo n'obutawutana naye nga tekisoboka ninyuma bukoloboni kati wansibasi kyekyusa newe nkola ntya sikyenyola omutima ogusetudde newe nkola ntya pepeyo yansiba yanywezao wansiba enkoma kati moga mumazi na nkoko wasiba enkoma wasiba wanywezao wansiba enkoma kati moga mumazi na nkoko wasiba enkoma tubebere wama jangu tubebere wama tubebere wama jangu tubebere wama omukwano kwenyina bukulu wa kongolo wekerenga bambita mama na nyunja ngenda kuyunjize toke olienga oba ulirako urethi wa moloko ni wesenerenga nanti mpulira bagamba agumi amagumba okumenga nga waliwe bichamu tutereza bichamu kubaka kindo mukwano amagunya nga ule labio yansiba yanywezao wansiba enkoma kati moga mumazi na nkoko wasiba enkoma wasiba wanywezao wansiba enkoma kati moga mumazi na nkoko wasiba enkoma tubebere wama jangu tubebere wama tubebere wama jangu tubebere
Wasiba enkoma